First time nimekutana na wewe na wewe. Nilifanya juu chini ni wewe na wewe. Naona kama zari kupendwa na wewe na wewe. Naiweka na nadhiri ni fena na wewe. Baby oh, sauti tamu kama kinanda. Ilinifanya nirushe kamba. Na nikipita na wewe na jigamba. Baby sauti tamu kakinanda, ili nifanya mini rushe kamba. Na nikipita na we na jigamba. Venye sina noma kwako niko fair. Everyday napambana nikutunze. Wakituona everywhere tuko fair. Penzi letu liko juu kama bunge. Kama ukitaka gari tutapanda. Nire tunda bila kumenya maganda. Nifungashe na nipereke kwa mganga. You know, you know, you know. Changanya, oh my baby, ah yeah. Kwa kumisi to danganya, oh my baby, ah yeah. Umeni changanya, changanya, oh my baby, ah yeah. Kwa kumisi to danganya.
And I believe you will be my sight. And you never leave me. Baby girl, she's the only queen. In my heart, she's the only.
Mama, naona kama ndo unanichanganya. Unanifanya nikupende sana. Hey yeah. When you shake your body mama, naona kama unanichanganya. Umenifanya nikupende sana. Yeah. Oh my baby, ah, yeah. Umenichanganya changanya. Oh my baby, ah, yeah. Kwa kumisi
tunatembea wawili. Usione aya tukiwa chumbani kuianzisha timbwili. So vipaya tukiwa njiani tunatembea.